Ganso. Utamwa lori niku
rushwa.
Utamwa riot niku
susha.
Utamwa mlango niku
bisha.
Utamwa life niku mizile
shida umepitia.
Utamwa lori niku
rushwa.
Utamwa riot niku
susha.
Utamwa mlango niku
bisha.
Utamwa life
mizile shida umepitia.
Listen, I said they tried to bring me
chini.
Sija crack, Humpty Dumpty's on the fence. I hear some people diss me. Paul a boss that only boosts my confidence. Na sina shida mingi. I like to call that shit experience. And when I see myself on TV, I just smile and then I tell my haters thanks. Because I'm boss like that. I take the bullet then I throw a bomb right back. DJs always pull it when they hear a song by Matt. My life is trial and error since I lost my dad. So I've been there and I done that. I done made some good decisions and I blundered. I done met some good people and some mendes. They say it's not how you fall but how you come back.
Maddie. Utamwa lori niku
rushwa.
Utamwa riot niku
susha.
Utamwa mlango niku
bisha.
Utamwa life
mizile shida umepitia.
Utamwa lori niku
rushwa.
Utamwa riot niku
susha.
Utamwa mlango niku
bisha.
Utamwa life
mizile shida umepitia.
Utamua kusota ni kujipata majengo. Utamua njaa ni kufungua ubongo. Utamua dream ni kukaza moyo. Utamua kuanguka ni kuamka tena. Waliniambia siwezi, ungono akinicheka. Atunafanya mziki, mziki hata ni kazi. Unajita msania, wani unapoteza wakati. Sikuizi tukipatana, wananita okuonko. Ni aje brother, sutu wacheza macho. Utamua kuchekwa ni kutoboa. Nikiwa majengo nilikuwa na uzanjugu. Sikujikashif nilikuwa naomba Mungu. Nachukua kalamu naandika ngoma usiku. Utamua passion ni kupenda kazi yako. Utamua haso ni kufungua macho. Juu kama ningeka singepatana na the cancel. Kwonkwo.
Blessings. Blessings on blessings. Thank God for these blessings. And life is a lesson. Thank God for the life that I'm living. Thank you.
Like yo. Life is up and down, baby, like
yo.
But never quit, never stress, dripping more, yo. Middle finger in the air, screaming, yo, no. And I'm highly underrated and I'm quick to be hated. But I don't give a shit, guess I'm too constipated. And I'm so motivated, my moves are so calculated. And life can be crazy, but nigga, let's celebrate it. I said it.
Utamwa lori niku
rushwa.
Utamwa riot niku
susha.
Utamwa mlango niku
bisha.
Utamwa life
mizile shida umepitia.
Utamwa lori niku
rushwa.
Utamwa riot niku
susha.
Utamwa mlango niku
bisha.
Utamwa life
mizile shida umepitia.
Utamwa lori niku
rushwa.
Utamwa riot niku
susha.
Utamwa mlango niku
bisha.
Utamua life
mizile shida umepitia. Rushwa rushwa. Susha susha. Bisha bisha.
Mizile shida umepitia.